you be my Antonia. Angu ninyako na kupenda sana.
Would you be my one, Antonia?
Angu ninyako na kupenda sana.